Lo ngumyalezo ovela kurhulumente wentshona koloni. Ubambiswano ngamandla.
Molweni baphulaphuli, ndingu Helen Ziller. Xa bendidibene noluntu lwasefama, abasebenzi nabalime kule veki, bandixelele ngoloyiko lwabo nonkqushulwano olunokuba khona kwintsuku ezizayo. Banoloyiko lokuba iziphumo zentetho yomphathiswa kazwelonke wabasebenzi zokuphinda kubonelelwe ngentlawulo kubasebenzi ngomhla we-4 kuDisemba kusenokungenzeki. Boyika ukuba kungakho iziphumo ezenziwe yimibutho ethile. Malunga nokubakho inxushunxushu kuphulukana nobomi kwakhona. Ngumsebenzi karhulumente ukukhusela abantu. Yiyo loo nto, sichele ukhuselo lukazwelonke lugcina uchwangco ukuxhasa amapolisa ukunqanda abasebenzi bangezakhali balwe abalimi nezakhiwo. Oku kubalulekile ukukhusela imisebenzi efama. Wonke umntu kufuneka anikwe isidima nesithozela sakhe singanyashwa. Ukuba ubona okanye wazi nantoni na enyashise isidima somntu, nangaluphi na uhlobo okanye enyanzeliswa, sifuna ukwazi ngalonto ukuze sikuncede. Ncede uqhagamshelane nathi kule nombolo kawonke wonke 0860 142 142 nanini na. Senza okungakho konke esinakho ukukhusela imisebenzi kwiifama zethu. Sincede.
Urhulumente wentshona koloni. Ubambiswano ngamandla.